Pussy from Z10.com.
Iwe penkila mai panado ala paliwe ni mapampa mo ala nota babe na bakawaya waya bakasheta konishi waya waya bebe iwe ni balenciaga wila popola show me your father and mother paliwe kaleza mi ama commit mara now baby everything you do kumani chita ngati ni chuchu kumani tabu sana tuntutu bashikoni chako mia kuku. Show me your father and mother. Baliwe kaleza mi ama commit murder.